dowladda Mareykanka ayaa shalay ku boorisay malaayiin qof oo ku nool xeebaha gobolka Florida inay ka cararaan meelaha la filayo inay duufaanta ku degto si ay naftooda u badbaadiyaan. Isla shalay ilaa xalay fiidkii, deegaano badan oo ku yaalla xeebaha Florida, gaar ahaan magaalada Tampa Bay, ayay waddooyinku cariiri noqdeen kadib markii ay bateen gaadiidka ka baxaya gobolka ee wada dadka barakaca ah. Waxaa iyana gabaabsi noqday gaaska iyo naftada kaalimaha shidaalka ee gobolka. Milton, oo laga cabsi qabo inay noqoto mid ka mid ah duufaanada ugu weyn ee soo mara Mareykanka muddo 100 sano ah, ayaa ilaa iyo hadda wadnaha farta loogu hayaa xeebaha galbeed ee gobolka Florida oo ah meelaha ugu dadka badan gobolkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 22 milyan oo ruux. Duufaantan ayaa imanaysa wax ka yar 2 toddobaad kadib markii ay Florida iyo gobollo kale oo dhaca koonfurta ilaa iyo koonfur bari ay garaacday duufaantii Helene oo ka tagtay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed intaba. Khubarada saadaasha hawada Mareykanka ayaa ka digay in duufaantani la filayo inay xooggeeda gaarto gobolka Florida goor dambe oo Arbacada maanta ah ama saacadaha hore ee Khamiista berita ah. Magaalada Tampa Bay oo hoy u ah in ka badan 3 milyan oo ruux, waxaa la amray in ay si degdeg ah guryahooda uga cararaan in ka badan 1 milyan oo ruux ka hor inta isha duufaanta aysan kor imaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, oo lagu waday inuu booqasho ku aado dalal dibadda ah, ayaa baajiyey safarkiisa si uu ula socdo khatarta laga cabsi qabo inay keento duufaanta Milton. Aqalka cad ayaa sheegay in khubaradu ay ka digeen in duufaantani ay noqon karto mid ka mid ah kuwii ugu ba'naa ee soo mara Mareykanka muddo 100 sano ah. Milton, oo wadata dabaylo xawaarahoodu uu gaarayo 750 mayl saacadiiba, ayaa soo martay dalka Mexico, gaar ahaan magaalada Yucatan. Duqa magaaladani Yaquin Diaz Mena ayaa sheegay in khasaaraha ilaa iyo hadda lasoo wariyey uu ka yar yahay inta la filayey. In ka badan 200 oo ruux ayaa ugu dhintay duufaantii ugu dambeysay ee Mareykanka ee Helin, taas oo garaacday ilaa iyo 6 gobol oo ku yaalla Mareykanka. Duufaantaas ayaa sidoo kale sababtay khasaaro hantiyeed oo lagu qiyaasay $ billion.